Fresh out from NigeriMix.com.
Hey, yo, Metro Sukato.
Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe. Nani angedhani hii life kuwa fani? Last year kwa ungu wa roach wa mflani. Jaba na dhembogi na madreams kama chwani. Akiwa lae lazima wajue mini nani. Cheki sasa, nina mafans kila mahali bata itoshi. Nitazidi saka mpaka irarue pochi. Na move kama Ruto, hunikosi na kikosi. Skill na biza kili basi nite OG. OG, if they didn't tell you I'm not holy. Kama umejamba si sorry. Ikizidi sana call the police. Chuma kilo tano mwite Collins. Nimeshinda kesha nikisaka. Kila doba sini sabu ni Osaka. Misi yezi struggle nikitaka nishapata. Kisita sita, ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe. Daily goal ni kuwe better than before. Daily goal ni ball bigger than before. First of my kind toka ghetto dago. Nana give thanks jujali open doors. Tell me who and where does it better. Nimebeba game simuite chiropractor. Sibagui dishi weleta. Kijiko haiko acrylic zitaibeba. And I never ask no one for nothing. Misi chase mans, mina chase tu ganji. Si joke, si cloud, si uchawi. Si wakosa kubebwa na fever kila mahali. And I'll tell you there's no one like me. These little girls know who I be. Mtashanga nilipenya wapi. Mpaka waleo mina fuatanga tu asaita. Ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Wakisita sita, ni wapi nilipita? First class mbware, jioni nikashika mita. Juni kama kuna shida, una swali uliza. Uliza ujibiwe.
Fresh out from NigeriMix.com.
Uliza ujibiwe.